Jehovah wanyoni. Ninapiga mpaka inemoni. Jehovah wanyoni, Jehovah wanyoni. Utumbaya ube uliza nebulas. Mabuti babulas, uja magilas. Mina malisa mutoto, piga malisas. Piga malisas. Piga malisas. Onyango shika dem, shika dem. Shika dem, 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 shika dem. Onyango shika dem, shika dem. Shika dem, 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 shika dem.
Tukisa kama mitaju vile zina kamdo vile zina faju mtoto kisha dine kambuzi na gitaa eh hey, kazi kujifry vile umejaza mafuta ndani ya uba chap chap hebu cheki WhatsApp wani msik WhatsApp pigwa stick wake up lurutoa make up pigwa mate make up kula mili face down na picking in this town
eh. Niko bypass na dai kupass by alafu nitoe njeve design ya jua barafu jua na kamu shika kalamu highlight wino ya babu mfupa ni tamu. Alikuwa hana nidhamu akapata ghadhabu shuka nidhamu lugha ni tamu chegede wape dawa wasipagawe mtekenye na miti ni mjenge kila ndi mawe mpekeje mtakaza mstuni shati ya iname
we. Miti mita
mete 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 mete
miti mita
mete 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 mete
miti mita na pete na tu habu ae miti mita miti mita
mete 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 mete
miti mita.
Jasa kisa dam hini mbukara.
Leta chingri, leta chingri, leta chichichi. Ngoko ngoko wa marinate fiti. Leta chingri, leta chingri, leta chichichi. Ngoko mboko wa patiwe miti. Bubu kem, bubu kem, bubu kem pare. Kuchu kuchu hadi useme nizare. Chukide, chukide usitangaze. Nitangaze.